Kill it.
Baby, ay, 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 ay,
Bell, bell,
my sweet love. Baby, na, na, na. Urembo wako novyo waka kamata. Nabaki, na, na, na. Where you fall? Baby, ay, ay, ay. Uzuri wako na vyo waka kama taa. Na baki ayaya.
Una vingara kama kendora hai. Wendo apeke. Hata kushawishi nyumba gari pesa baby. Etuwa kujenge. Baby tunza yako mini tunze yangu. Na usi wapena misishi. Hey, naijua na yao.
Wanataka she.
Ay 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 ay.
Sitaki upote, mini kukose. Siku zote na tuwe, wewe na mie. Sitaki upote, mini kukose. Siku zote na tuwe, wewe na mie.
Chunga tama mbaya, baya. Aya na mjuzi yaya, haya. Unanifanya mini ziri tukutaba sam. Kila siku be. Tena kwa mwingine baby mimi sina ham. Weni wapeke. Wepeke no menifanya nibadilike. Weli nakupenda sana nisikilize. You're your man. Sweet, sweet love.
Sitaki upote, mini kukose. Siku zote na tuwe, wewe na mie. Sitaki upote, mini kukose. Siku zote na tuwe, wewe na mie.
Wanawe, naona kama nimetunukiwa bahati. Baby kwangu wendo best. Hebo ringa basi wa kwane.
You're the one. Unenifanya ni fall in love, baby. Na unajua siwezi kukuacha. Sitaki ona unitaka, baby, baby. Sitaki upote, mini kukose. Siku zote na tuwe, wewe na mie. Sitaki upote, mini kukose. Siku zote na tuwe, wewe na mie.
Over the gamble, over the gamble, over the gamble, over the gamble, over the gamble.